la la. La la la. Colabo, a colabo, a colabo. Colabo, colabo, colabo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Markadna, halkadna, gala soatana. Markugo risene ma, amoksunt. Mali wanaagsan. Maalin wanaagsan dhammaan tiimba, waa Khamiis bisha November ay tahay 16 sanadka 2023. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese oo ka degay magaalada San Francisco, halkaas oo uu kaga qaybgeli doono shir madaxeedka APEC. Wasiirka socdaalka Australia Andrew Giles oo baarlamaanka horgeeyay sharci wax looga bedelayo xeerka socdaalka dalkan Australia. Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese ayaa ka degay magaalada San Francisco ee dalka Amerikanka, halkaas oo uu kaga qayb galayo shir madaxeedka APEC. Madaxweynayaasha Amerikanka iyo China ayaa ka mid ah madaxda sarsare ee markaasi ka qayb galaysa shirka. Shirkan iskaashiga dhaqaalaha Asia Pacific ayaa 75% ganacsiga badeecadaha iyo adeegyada Australia ay ku tiirsan yihiin. Madaxweyne Joe Biden iyo Xi Jinping ayaa ku kulmay darafaha shirka APEC ee ka socda California, iyagoo rajeynaya in xiriirka labadan dal oo waqti dheer oo waqti adag soo maray xasilooni lagu soo dabaalo. Labadan hoggaamiye ayaa markii ugu dambeysay ku wada hadlay darafaha shirki G20 ee sanadkii la soo dhaafay lagu qabtay Bali. Wasiirka socdaalka Australia Andrew Giles ayaa hindisa sharciyeed wax looga bedelayo xeerka socdaalka horkeenay baarlamaanka federaalka ee dalkan Australia. Xeerkan cusub ayaa xanibaado adag saaraya dadka laga soo daayay xeryaha qaxootiga ee waqtiga dheer lagu hayay. Tan ayaa imanaysa kadib go'aankii maxkamadda sare ay sharci darrada uga dhigtay in magangelya doonka abid lagu hayo xeryahaasi qaxootiga. Go'aanka maxkamadda ayaa sababay in 83 qof laga sii daayo xeryahaasi. Xafiiska tirakoobka Australia ee ABS-ka loo soo gaabiyay ayaa ku dhawaaqay in shaqalaanta dalkan Australia ay bishii Oktoobar kor u kacday iyadoo gaartay 3.7%. Bishii ka horreysay ayay tiradaasu ahayd 3.6%. Tirakoobka ABS ayaa sidoo kale muujinaya in 54,900 shaqooyin cusub ay suuqyada shaqada soo galeen 30 maalmood ee u dambeeyay, iyadoo 17,000 oo ka mid ah ay yihiin kuwa saacadaha go'aan la shaqeeya ee aan full-time-ka ahayn. Israa'iil ayaa sheegtay inay isbitaalka ugu weyn Qaasa ka heshay xarun talis iyo qalab ay lahaayeen mintidiinta Hamas. Isbitaalka Al-Shifa ee Gaza City ayaa noqday mid ay aad u beegsanayeen ciidamada Israa'iil, oo iyagu sheegay inuu ahaa xudunta dagaalamayaasha Hamas. Howlgalladoodana laga hagayay godadka isbitaalka hoostiisa ku yaala, arintan oo ay Xamaas dafirtay.
Sydney 19, a partially cloudy. Sydney 19, partially cloudy. Partially cloudy. Sorry.
saadaasha hawada abrita oo jimcaana magaalada melbourne waa qayb ahaan daruuri 18 degree sydney iyadana waa qayb ahaan daruuri 19 halka australian dollar waxaa lagu sarifayay 65 cent oo lacagta amerikanka ah